Kwakala nyonyo simanyi kye wankola Musayi mu mubiri mpulira kutambula Waponya biriya basoka bye bankola Gwe wayamba maziga wagasangula Yegwe sala zinasaba katonda Mwana muwala nkamulira katunda Omusawo alaba ebirwadde byange munda Sirina sente naye kugwe zisonda nsonda Pika pika nikukunda Mubanjize yegwe gwe nalonda Kera kumacha zinasaba katonda Mutima gwange olume kugutunda Girl, kuba mule kuba gutuda Nali mulenzi wa mfulo musada Buli lwombula kufuno musuda Tonela wonti boko woli kuida Buli lwenkulo woza gutuja Gutuja, gutuja Omutima kuba gutuja Gutuja, gutuja Buli lwonde kawa kuba gutuja Gutuja, gutuja Omutima kuba gutuja Gutuja Butuja si wa kunsiyo numana malaikaka Obulunji bw'ekirwadde kiri mwenkaka Mubyo mukwano tamanyina nakankaka Mugala nyera n'omutima gunkaka Zono yasuze bukika Ono yandetera omenya mateka Ono yandetera nono kumenka Umutima gwe yafuna wanteka Girl, mwagala okufa obufi Gwe muvume nkutema obufififi Mwagala okufa obufi Gwe muvume nkutema obufififi Buli lwenkulowooza gutuja, gutuja, gutuja Omutima guba gutuja, gutuja, gutuja Buli lwondeka guba gutuja, gutuja, gutuja Omutima guba gutuja, gutuja, gutuja Hey, anatero tuka, omugenya anatero tuka Nzeba na buli lwomu bonanchuka Mera nama wawambuka yo Mwagala nyonyo simanyi kye yankola Musayi mu mubiri mpulira kutambula Yamponya biriya basoka bye bakola Ye yayamba maziga nagasangula Pika pika nikukunda Mubanjize yoko gwe nalonda Kela kumachela nesaba katonda Mutima gwange oleme kugutunda Girl kuba mule kuba gutuda Nali mulenzi wa mfulo musada Buli lwombula kufuna musuda Onera wonti boko boli kuida Buli lwenkulowooza gutuja 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 Omutima guba gutuja 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 Buli lwonde